waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Xisbiga Dimuqraadiga ayaa ka walaacsan in codbixiyaasha muslimiinta ee degan gobolka aadka la isugu dhow yahay ee Michigan ay codkooda Donald Trump ku geeyaan aqalka cad, maadaama ay ka caraysan yihiin taageerada maamulka Biden uu siiyey Israa'iil. SBS News ayaa booqatay xaafadda Dearborn oo ka tirsan magaalada Detroit si ay u eegto in dhaqdhaqaaqa loo bixiyey Abandon Harris ama ka tegidda Harris ay ku waayi karto madaxweynenimada. Xaafadda Dearborn ee Detroit waa meel dhaqamo kala duwan oo badani ay degan yihiin. Calanka dalka Mareykanka ee midabada guduudka, cadaanka iyo buluugga ayaa ka taagan masaajidka ugu weyn dalka Mareykanka oo halkaasi ku yaala. Dearborn ayaa ah magaaladii ugu horreysay Mareykanka oo dadka carabta ay aqlabiyad ka yihiin. Codbixiyaasha halkan deganna waxaa dhici karta inay qayb weyn ka qaataan go'aaminta cidda ku guuleysanaysa gobolkan muhiimka ee Michigan. Waa goob rootiga lagu sameeyo oo ay leeyihiin dad Lubnaaniyiin ah oo u diyaar garoobaya waqtiga qadada oo ah waqti ay aad u mashquulsan yihiin. Waxaa goobta ka daaran telefishinka Aljazeera. Inkasta oo ololaha doorashada ay hareeyeen arrimaha dalka Mareykanka gudihiisa, halkan sidaas ma aha ee shacabka Dearborn waxay si dhow isha ugu hayaan arrimaha ka socda Bariga Dhexe. Wayne ayaa soo galay goobta si uu qado uga iibsado. Wuxuu dalka Mareykanka ka soo galay ee daanta galbeed ee webiga Urdun ee dhulka Falastiiniinta ee la haysto 40 sano ka hor. Wuxuu weligiis u codayn jiray xisbiga Dimuqraadiga, laakiin doorashadan wuxuu codkiisa siinayaa Jill Stein oo ah musharaxadda xisbiga Greenka.
I do worry about Democrats losing power and I do worry about the right extremists getting
become. Waan ka walaacsanahay in xisbiga Dimuqraadiga uu awoodda lumiyo. Waxaan ka walaacsanahay in xagjir garbka midiga ay qabtaan talada. Laakiin waxaas oo dhan waan iloobayaa marka aan fiiriyo xasuuqa socda, sida maamulkan uu hubka dadka lagu leynayo u siiyey Israa'iil, hubkaas oo caruurta maalin walba jirkooda lagu jarjaray, ayuu yiri. Maxamed ayaan isaguna u codayn doonin Harris sababtoo ah maamulka hadda talada haya taageerada uu siinayo Israa'iil, laakiin Trump u codayn maayo sidoo kale, wuxuuna isweydiinayaa in taageerada la sheegayo in muslimiintu siinayaan xisbiga Jamhuuriga ay tahay mid la buunbuuniyey.
It could be just to bring up, you know, encourage others to vote the same way.
Waxaa dhici karta in buunbuunintaas looga dan leeyahay in dadka qaar lagu dhiirigeliyo inay Jamhuuriga iyaguna u codeeyaan. Anigasa ilama aha in qaar badan oo ka mid ah bulshadan ay Trump iyo Harris midkoodna u codeynayaan. Dagaalka Israa'iil ay ka wada Gaza iyo howlgallada ay ka sameynayso koonfurta Lubnaan ayaa saameyn weyn ku leh codbixiyaasha muslimiinta ee degan magaaladan Dearborn. Qaar badan oo ka tirsan bulshada ayaa ka walaacsan qaraabadooda. Waxay aad uga naxaan muuqaalada habeen walba ay ka arkaan ee telefishinada, waxayna taasi keentay in la aasaaso olole loo bixiyey Abandon Biden Campaign, ololaha ka tegidda Biden. Xasan Cabdul Salaam ayaa madax u ah ololahaasi.
The ultimate goal is to punish the vice president.
Ujeeddada ugu weyn ee ka dambeysa ololahan waa in madaxweyne ku-xigeenada laga jaro xasuuqeeda, kadibna ay qaadato eeda in laga adkaaday. Waa mid aan fariin ugu dirayno siyaasiyiinta oo aanu ku leenahay ma ahayn inaad na inkirtaan ama na dafirtaan. Waxaa la weydiiyey Xasan in dimuqraadiyiintu leeyihiin ololihiinu wuxuu caawinayaa Donald Trump, wuxuuna ugu jawaabay: waxaan hadalkaas ka leeyahay madaxweynihii hore Donald Trump wuxuu ka hor istaagay saaxiibadeen qoyskeena inay soo galaan dalkan Mareykanka, laakiin madaxweyne ku-xigeenadu wayba laysay dadka yagii. Qaar kale oo ka tirsan bulshada ayaa u codeynaya xisbiga Greenka ama gurigooda iska joogaya. Wadooyinka Dearborn waxaa si la yaab leh ugu sharaxan calaamadaha Trump iyo calanka Falastiin. Waxaan la kulanay duqa magaalada Dearborn Heights, Bill Bassey, oo ah magaalo ku dhow Dearborn. Waa nin u soo dagaalamay dalka Mareykanka oo hore askari u soo ahaa, muslim ah, soo galooti ah, taageersana doorashada Donald Trump.
We have no voice
with the Democrats right now, especially with Harris or Biden.
Wax cad ah kuma haysana ama kuma lihin xisbiga dimuqraadiga ee Harris ama Biden. Haddeer ayayna leedahay dagaalka weyn joojinaya. Madaxweyne Trump bila ka hor ayuu arintaasi sheegay oo lahaa. Duqan magaalada ayaa ka mid ahaa tiro madaxda muslimiinta oo dhawaan Trump soo dhaweeyay. Taageeradiisa Trump ayaa ka yaabisay dad badan oo soo doortay duqan magaalada Dearborn Heights.
Within a day or 2 days after that, I probably talked to over 100. Maybe 10 were negative.
Maalin gudaheed, markii aanu la kulanay Trump, waxaan la hadlay ku dhawaad 100 qof. Waxaan isleeyahay 10 uun ayaa iga hortimid oo diiday arintaasi. Laakiin waxa igu raacay 19 jirro, 20 jirro leh. Waanu ku faraxsanahay inaanu hadda helnay hoggaamiye wada cusub noo furay. Waxaan hadda haysanaa duq magaalo ama mayor taageeray Trump. Talooyinkaagana waan raacaynaa. Dimuqraadiyiinta ayaa ka codsanaya codbixiyaasha muslimiinta inay ka fiirsadaan teeramkii labaad ee Trump waxa uu uga dhigan yahay bulshadan. Sami Khaldi wuxuu ka mid yahay saraakiisha xisbiga dimuqraadiga ee magaaladan.
Obviously we tell them that the vote to the Green Party it's helping Donald Trump.
Tabcan waxaan u sheegnaa in codka la siiyo xisbiga Greenka uu yahay mid caawinaya Donald Trump. Taas ayaana xasuusinaynaa. Ma waxaa doonaysaan inuu soo noqdo mar kale? Dabcan waxaa la tijaabiyey 4 sano oo uu xilka hore u hayay. Wuxuu soo rogay in muslimiinta laga mamnuuco inay dalka soo galaan. Mar kalena waa uu samaynayaa haddii dib loo doorto. Laakiin dad badan oo weligood taageeri jiray musharaxiinta dimuqraatiga waxay hadda dareemayaan in lagu ballan furay ama la khiyaanay. Mid ka mid ah dadka u ololeeya carabta ayaa sidan tiri.
I'm at a point where for me I can't.
Anigu hadda waxaan joogaa waqti anoo nolosheyda oo dhan dimuqraadi ahaa inaanan hadda ismoodsiin karin oo iska iloobi karin in xisbiga dimuqraadiga uusan taageerin Israa'iil oo keliya ee uu xataa u fasaxay inay waxay doonto Israa'iil samayso. Waxaa la weydiiyey gabadhan in haddii maamulka Biden uu ku dhawaaqi lahaa xabad joojin dhex marta Xisbullah iyo Israa'iil dhowr maalmood un ka hor doorashada, intaasi codkeeda bedeli lahayd oo ay dimuqraadiga taageeri lahayd. Waxayna ku jawaabtay 400 oo maalmood ayay soo daaheen. Taasina waxba kama bedesheen go'aankayga. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.